shankysupplier.com.
You scodabo?
Eh? Angalia ndio la dunia ni
sije. Wewe sije unajua sasa na nani? Eh? Wewe.
Astro Festo baby card.
Yes yo. Wosh. Ye baba na wali 27. Yo kiedu. Yo producer kadi mpenda. Yo Sancho kio mwarabu. Yo 20 for Blauni. Yo 20 mo mambo. I'm going to go to the house. My shia shiria. Kila kukicha visa nako vina zidi kufichika kulungu mtani bata shikia huo tunatinga japo zimechanikia tukikosa kigogo tunapochanikia kapindisha sheria kapindishwa KP kisa usila kesi zetu si tunanjajela yote sababu ya pesia na pesa makalatasi wanangalia sula watu vinafasi it's you mtaji wa masikini kufuzake ya labi nibariki nipatie mzigo mzito unanielemea nina majukumu ndio ninategemewa nina bukubiri fukioni bado sijalewa Blauni na usiofu ila sikati jamaa napiga moyo konje tabu nilizo nazo kivipi sikonje ila kwenye changamoto bado sio mnyonge ndo nasaka tonge michongo ya pesa tubonge hiyo kitaulo mbovu mbaya mbaya dadi magoya Nakasa mwencho, nakasa buti, mtu mwongo njo wananjia fupi, ukinichukia nakuona mamluki. Bona bado sijachokia, mnanikalia koni na pokia. Jinsi nilifuata kama una pesa siwezi kushobokia. Kweli akili ni mali na kila mtu anatake. Hata mbona vichekesho vituko, alafu si zangu ziwezake. Ema wena, wosh. Baya kali ya kisasi nyeuri. Baya, shukuala. Baya. Baya, video ya kufosu ula neima. Baya, kopa, eki tempo. Baya, ema wena. Baya, Diego. Baya, vivo visatini. Mlogo changa chabo, wade imbusi. Baya, tuetia kodunta iba baifani. Baya, kapelo. Yo, Tanzania, Bamba, Chacha, Bokeni, Scooby, New Pia, Ayatule, Le papa Fleury, le Dile Baïtia, le Bati Mami, le Adam Dujan, le Badi Fleury, le Toun Tionka, le Apotini, le Aïcha Raba, le Godis, le Amoukwa Kiba, le Stéphane Montezo, le Tentia Pomata Tapanya Tosado, le Chamwino. Le Pakistan con Empire, le Baya, 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 le Mona, le Selecaria Freedoms, le Tentiapo, le Tasha, le Bichibo Imantela Kupagawa, le Tentiapo Mselapanya, le Dadi Korabo, le Mdigo, le Tasha, le Bimpaya, Baya, Baya, Baya. Le Fi Bantani, le Sincalia Pacatia, le Tentia Pobadi Mapetia, le Chilazi, le Radia Noma, le Motio, le Sincalia Mapiloli, le Lulipatio, Baya, 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 le Sincalia Plati, le Maikia,
Bonkozala,
le Sincalia Shobo Zero,
Bonkozala,
le Tentia from Selanyantu. Mdogoroki,
Baya,
Baya, Baya. Heniki wana serikali ya pingukuti serikali ya degi la jeshi.
Baya,
Baya. Etwentia pomkushi baba chogo. Mpembalana. Etiso wao. Hizyo huku. Serikali ya chakti chanikia. Etiti. Etwentia puiki kardinali. Le Conte wa Matimba, le Bobu Kaisi, le Champion Mido, le Tentia Fomenda Pote Sefeni, le Mario Mapen, le Sudi Gideve, le Kadium Pempa.
Le Chanky Saploya, le Saploya.
Chanky Saploya, Saploya. Chunky Supplier!